Kona fika mavulandele vimingoma kukuhlekeli Ambonetia kancane uminisi umfoka lamuntu Athi umtuko thuko ngqungqwini mina imduki thokotha yena Athi mqhaka uyakolota ngomkoloti khona Abese ngithike mina SMS uhoza ku 44745 awunede w solution ukho ngizolungisa indaba yakho wendoda Intithindezela kanjalo lapho sitani ngokwandlula Sikhubukaze simatshelekele saqhamisela amaqamba eshu umsaphetha ngokhulisa amapilo amatshelo amaningi asasa washonza ngoba phela wadliwanga ukhishana Wakala washintsha amaviyo ubestit ukhala kanjena lakubukhala kanjena njakusimi Umthwalo uyesinde ngokwethula amalunde bekuneyisha isima sendoda esesheli ngamsibe sinayo wazi Ngizungamlokotho ngwecemusa ngokwazuma nami yodlula nowa Ajabule umenelisi mfoko mfanaze kude kude kwela kwena ngoma wathi Jima zungeza ngizile ngendle bentshaze ushaye emzokazi Iqinsizwa nentokazi ijabule kokuhle kudelile Wagiye umphathi wofela wajabule uqala lo mjolo Bonke bese besho kanjena bathi An apple a day keeps the doctor away Sindlela amafruthi sindlela ama-apula nje thina emzokubanza sasinakwazi Wajabula uphathi umjovu mfoko mbathi enqubi Wajabula umfele wajuma mfoko mncube kwalesenqubi Asengithi-ke mina Ngidida nge-talking casino usho ungazungezwayo lo ningasoze nomele sidale ngisho ngoba Ibhizi ngathi into zabantu ngizenze zene emaqedeni ikhothi senibeke inkunzi ngoba vele niyazazi nje inkomo kulo mculo neyehluleka Ithi nepa correct, the correct correction corrected by correct correct because correct correction corrected by correct correct are always correct Unjani-ke Ungesayo